hebude nokku do wona nokku lobbo dum woni yala malinkobe fur hewbe mabbe kolliti wiide coggol wansi an tiidi sanne nyaloma handen o
jo en cuudube sato beedan coggu nokkuji di tawe fay mi andina ka ko buri hewdudu nokkuji mabbe di ngoda so ngonga kay ko min jeli yo werma o tonga coggujji di ma dun ben newno min ko wiete logement social kabar location hewi cadel sanne di tiidi dum coggu en dalalam o se mbay gutude di coggujji di wana fe hunde na fun ala buri dubu nogay min e le location cadel kewdo jogi mi so mi wala e golle takti leru gonde juudi hewa fa yugude location
suudu humnino kabaru galleji le leydi ndi hollitiide wattu joni sariyaji ko woni nokku o ko ɗiɗo sariyaji ƴaɓɓama kanko noddirte Ali Maimouna Ag Mustapha o wiɓe gondi e ƴewta ɗiɗo sariyaji le ko warta ko
gonga jaati kabaru muɗum ne hani ƴewtede ana hani saraji kunce nahoore banggal kamɓe joni cuuɗi ɗi fadde maɓe tudde nokkuji mabɓe ɗi location kay golle ko en fufani dawrudidde golloɓe lamuɓe joni cuuɗiɓe kañe e gaɗoɓe location ɓe ndenna hultiti tan goto fufani hinnade kabar muɗum e dow tekamu laamu o nden saria tonge li kabar loye le leydi Mali.
Docteur Mamadou Fomba jenginowo kabaru sariyaji jande dow dowre le leydi ndi hollitiri ñaloma handen o sariyaji ko nayri bangal leydi kañe galleji ɗum rewaka le nokku o sabu de hewɓe jeeɓe ɗiɗo galleji kañe soroji ɗi joɓata usuruji muɗum en.
Lempo wonto jaati mo inne muɗum yo IRF ko yoɓente laamu o wonande joni cuuɗiɓe so cuuɗi lope yo sappo li temedere so cuuɗi andir yo sappo e joyi li temedere kala cogu loyer mo jon suuɗi o yoɓana oɗo adado ha totte laamu o ka andonno no wati foof kawar muɗum hani ƴewtede wonande laamu o saraji kumani ɗiɗo nokkuji ɗi ƴewte banggal kala métre carré e kayno alhaali nokkuɗo suudu o maha e muɗum
oɗo jenginowo jande dow dow wuuro o wiso ɗum yoɓama laamu o heeɓi ɗum cuuɗi goɗɗi ana mbawi mahedle leydindi ɗo yimɓeɓe mbawi nadde.